Ekiralanze sigenda tekwetugaya Kyemanyi ebizibu byo tebikoma Kyenyina okola kimu kusanyukanga Laba oli wanzoga tona kuwa kabanga Nze nekyalisewo obuzeera butubamba Vamu n'okusituka wekyakalirenga Ne mukama obulamu tumwebazenga
Baby.